bebida Zaki doce. Bebida Zaki doce. Zaki doce. Bebida Zaki doce. Nipeshida Zaki Dosi, Zaki Dosi, 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 Nipeshida.
Yeah, they ask if I wanna be rich. I told him I wanna be wealthy. I ball like I'm running the bitch. You think I was working for Chelsea? I'm whipping and working the kitchen and check out what hustle the gears I be switching. Committed, but lately my target is different. I'm man on a mission. I mean, me nataka shida za kidosi ku ingiza manoti ku piga ngama shop in Dubai. Me nataka swamisha ma plot ku tika na Nairobi na pia zoma profits jai. Zile machakula ni na sauce ma shoro na ni noki wa kuwe ni madoki wa lie. Nini nuwe share za kidocho kwa boardroom ni njoti na coffee na mushi yanguai. Na kaku na traffic na chill sina pressure na tena misi shiki nduthi. Account kama tano na zote zilingi za kitu mita 50 juzi. Jumini nini kama misi mbuzi good MC na izo party misi kuji. Haina faida the misi guzi boys club ile niko ni mabazu kama Chris Kirubi. Nataka shida za kina Bill na Aliko Dangote. Jumona ni jumizi kichwa ni kibonga juu ya Lamborghini kama niko na zote. I'm a G, I believe in the process. The BD cause they see all the progress. Na staki zuma shida za masafara Mungu ni bariki mpaka wa China wa choke.
Nipe shida za kidosi, za kidosi. 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 Nipe shida.
I'm making big paper and a bill since Malinda left. Nah, Safo kirusha ka deal deal, me na investor. Delicacy na skill skill, bado na finesse. I made millions, nikagundua money see your happiness. Nikisema shida za kidonga, sio cancer or diabetes. Nairobi views wa kibonga, minko ndani ya Bentley. Bado mhambo lakini accounti na kiburi. Kiburi ya kukosa kurudisha miskoli ya kirubi. Hakuna mtu ugly, ni vilome sote tu juu. Gangsters who move in silence, benkiko ni na tipito. First class vitu iron, give me my crypto. Nilikuwa na watch neighbors kwa neighbor. Sign kwa TV ya neighbor. My neighbor ni watch kwa Maybach. Nikiwa chill, nikiwa layback. Nipatia na ghetto my lunch pia, ghetto my dinner. Check in Bosho, inajua dead presidents by Magina. Nataka shida, hadi Pascal and Shoni watch Selena.
Zaki Dosi, Zaki Dosi. Nipe shida 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 za kidosi.